Thursday at 17:30 UTC, right here on VOA Africa.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin ba ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa subax isniina 15-ka bisha Noveembar sanadka 2022-ka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha 17-19 mitirband iyo efemyada magaalooyinka geeska Afrika qaarkood caalamka oo dhan waxaad nagala socotaan bogga internetka voasomali.com idaacadda saaka iyo caalamka waxaad idinla socodsiin doontaa anigu ah Sahra Cabdi Axmed. qodobada aan idu kugu hayno idaacadda subaxnimo waxaa ka mid a soomaalida ku dhaqan magaalada Jigjiga oo v o a da uga waramay sida ay u saameeyeen dagaalada ka socda qaybo ka mid ah Ethiopia.
saameyn adag oo xagga dhaqaalaha ayuu nagu yeeshay. amnigu annagu hadda ahaan soomaali ahaan waan roonna, laakiin dhaqaale ahaan buu nagu saameeyey. ilaa waddankuna silsilad isku xidhan buu ahaa. waxaa kale ganacsiga waddanku dowladdu ku xidhnaa, meel kale mana ku xidhnaa. ganacsiga dowladdu ku xidhnaa, dee dowladdiina hadduu khalkhal dagaal galay, ganacsigii dhibaato badan baa naga soo gaadhay.
waxaad sidoo kale maqli doontaan madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta oo shalay magaalada Addis Ababa kula kulmay ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha Ethiopia. waxaan kaloo idiin haynaa booliiska la dagaalanka argagixisada ee Britain oo xiray 3 nin oo looga shakisan yahay inay ku lug leeyihiin baabuur lagu qarxiyey magaalada Liverpool ee dalkaasi. waxaad sidoo kale maqli doontaan warar kale oo Soomaaliya iyo guud ahaanba caalamka ku saabsan, balse marka hore ku soo dhowaada warkeenii dunida oo aan idiin akhriyo. Poland iyo laba waddan oo kale ta ayaa laga yaabaa inay weydiistaan NATO inay qabato wadahadallo degdeg ah iyaga oo la hardamaya qulqulka qaxootiga ka soo galaya xuduudaha Belarus, sida uu yiri ra-iisul wasaaraha Polishka. Ra-iisul wasaaraha waddankaasi ayaa sheegay in asaga iyo labada dal ee kale ta dhiggiisa ee Baltiga ay ku wada jiraan ay ka wada hadlayaan oo ay weydiisanayaan dhinaca NATO u ogolaanshiyaha in cid kasto isbahaysiga ah ay codsato la tasha haddii uu dareemo in madax banaanidiisa dhuleed, madax banaanidiisa siyaasadeed ama samidkiisa ammaan aan la qalqalgelinaynin. tallaabadan ayaa ah mid dhowr waddan oo hore ay codsadeen, hase yeeshee ah mid aad iyo aad sannadihiiba mar la arko, maadaama marka la eego taariikhda isbahaysiga reer galbeedka dalalkaasi Yurub ay yihiin kuwo waxyaabo badan oo ganacsigu u qayb ka yahay xiriir ay kula leeyihiin. saddexdani waddan ayaa waxaa haysta caqabada la xiriira qulqulka qaxootiga tirada badan ee kasoo galaya dhinaca xuduudaha Belarus. dalka Turkiga ayaa ku gacan saaray baaq uga yimid madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron, kaasi oo ahaa in dhammaan quwadaha shisheeye ciidamadooda ay kala baxaan Liibiya. dalka Liibiya ayaa waxaa ka socda dagaal sokeeyatan iyo markii xukunka laga tuuro madaxweynihii hore waddankaasi Mucammar al-Qadaafi oo ku baxay kacdoonkii 2011-kii. Turkiga ayaa Liibiya u diray ciidamo iyo sidoo kaleto maleeshiyaad Suuriyaan ah oo ku xiran si ay u xoojiyaan dowladaha caalamka ee aqoonsan yihiin ee Tripoli, halkaasi oo Ruushkiiyo dalal kaleta ay taageerayaan kooxda bariga Liibiya ee uu hogaaminayo jeneraalka la yiraahdo Khaliif Haftar. Macron ayaa waxaa kaleto uu ka sheegay shirka caalamiga ah in Liibiya jimcihii shirka caalamiga looga hadlayay arrimaha Liibiya ee jimcihii ka dhacay Baris in Ruushka iyo Turkiga ay calooshad u shaqeystayaashooda kala soo baxaan waddankaasi Liibiya iyadoo aanan dib loo dhigin. hase yeeshee la taliyaasha sarsare ee siyaasadda arrimaha dibadda ee madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa AFP waxay u sheegeen wakaaladda la yiraahdo in diiradda la saarayo in degdeg ciidamadaasi ay uga baxaan Liibiya ay tahay khalad aad u weyn. haddii aad ka dhigta ayaa la yiri ka bixitaanka ciidamada shisheeye Liibiya tan ugu muhiimsan, waxaan aaminsannahay intaasi ay tahay khalad, ayuu yiri Ibrahim Kahin oo isagu ah la taliyaha madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan. Liibiya waxay u baahan tahay in laga taageero hanaankeeda siyaasadda, doorashooyinka iyo arrimaha dhaqaalaha, ayuu yiri ninkaas isagu la taliyaha u ah madaxweynaha dalka Turkiga, isagoo tix raacaya ayuu yiri doorashooyinka madaxweyne ee madaxda caalamka ee la doonayo in 24-ka bisha Diseembar ee dhacdo, taasi oo dhinacyadu ay si weyn u taageersan yihiin. Aan ku bilowna madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa sida warka soo baxay madaxtooyada dalka Kenya waxaa lagu sheegay in madaxweynaha waddankaasi uu xaddi shalay ta ahayd booqashada maalin uu ku tagay dalka ay dagaaladu ka socdaan Ethiopia. Booqashadaasi ayaa qayb ka ah dadaalada ay bulshada caalamku ku doonayso in xabad joojin waarta oo rasmi ah la dhex dhigo dhinacyada ku dagaalamaya dalka Ethiopia. Warbixin wakaaladda wararka ee qortay waxaynu soo koobayaa Nuur Bukhari.
Qoraal kooban oo lasoo dhigay barta Twitter-ka ee madaxtooyada Kenya ayaa lagu sheegay in madaxweyne Uhuru uu wadahadallo gaar ah la yeeshay ra-iisul wasaare Abiy Ahmed iyo madaxweynaha Ethiopia Sahle Work Zewde. Ra-iisul wasaaraha Ethiopia ayaa isna bogiisa Twitter-ka soo dhigay sawirro muujinaya isaga oo Addis Ababa ku soo dhoweynaya madaxweynaha Kenya. Abiy ayaa qoraal kooban oo uu sawirrada soo raacsiiyey ku yiri, waxaan dalkiisa labaad ku soo dhoweeyey walaalkay madaxweyne Uhuru Kenyatta. Booqashada madaxweynaha Kenya ee Ethiopia ayaa imanaysa maalmo yar kadib markii uu magaalada Addis Ababa ka tagay ergeyga gaarka ah ee midowga Afrika oo la sugan Obasanjo, kaas oo rajo ka muujiyey in wadahadallo nabadeed lagu soo afjaro colaadda, balse sheegay intaasi aysan suuragal noqon doonin ilaa laga gaarayo xabad joojin. Xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa isna lagu wadaa inuu Isniinta maanta ah magaalada Nairobi kula kulmo madaxweynaha Kenya si uu ugala hadlo colaadda ka taagan dalka Ethiopia. Dagaalka sokeeye ee Ethiopia oo hadda hal sano jirsaday ayaa waxaa ku dhintay kumanaan qof, in ka badan 2 million oo ruux ayaa ku barakacday, halka 400,000 oo qofna ay hadda qarka u saaran yihiin inay macluul u dhintaan.
Warbixintaasi wakaaladaha wararka ee ka qoran dalka Ethiopia iyo booqashadaasi gaaban ee madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta waxay noo soo jeedinayaa Nuur Xasan Nuur Bukhari. Waa tahay weli waxaad naga dhagaysanaysaan idaacaddeenna subaxnimo. Isla wararka dalka Ethiopia ayaan ku guda jirnaaye. Dhanka kaleeto, dadka ku dhaqan magaalada Jigjiga ayaa waxay aragtidooda ka dhiibteen sida ay noloshooda u saameysay colaadda ka taagan dalka Ethiopia. Warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa Jigjiga kasoo diray wariyaha V O eda ee halkaasi Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
Dagaalka ka socda waqooyiga Ethiopia ayaa waxa uu yahay mid u dhexeeya xoogga TPLF iyo dowladda Ethiopia. Haddaba dagaalkan oo seen la jirsaday islamarkaana ku soo fiday bartamaha dalka ayaa waxa uu saameyn ku yeeshay nolosha dhaqaalaha, siyaasadda iyo arrimaha bulshada ee Ethiopia. Haddaba idaacadda V O A laanta afka Soomaaliga ayaa makarafoonka la dhexqaaday qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan caasimadda dowladdeedka Soomaalida ee magaalada Jigjiga, iyadoo ay aragtidooda ka dhiibteen saameynta dagaalkani uu ku yeeshay dalka iyo deegaanka.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Magacaygu waa Axmed Xarbi Cabdi, waxaan ahay nin ganacsada oo Jigjiga degan oo khayraadka deegaanka shaqeeya. Wallaahi dee horta dalku waa hal guri gudihii uun, hadda waa waddanka Ethiopiaana wada nahay, waa hal guri gudihii. Guri hadduu dhib ka dhacana kulli wada gaadhaya. Saameyn adag oo xagga dhaqaalaha ayuu nagu yeeshay. Amnigu anagu hadda ahaan Soomaali ahaan waan roonna, laakiin dhaqaale ahaan buu nagu saameeyey. Ilaa waddankuna silsilad isku xidhan buu ahaa. Waxaa kale ganacsiga waddanku dowladdu ku xidhnaa, meel kale mana ku xidhna. Ganacsiga dowladdu ku xidhnaa. Dee dowladdiina hadduu khalkhal dagaal galay, ganacsiga dhibaato badan baa naga soo gaadhay. Hadda shidaalkii oo kale aad buu cidhiidhi u yahay. Marka dee aad buu saameyn runtii noogu yeeshay.
Magacayga waxaa la yidhaahdaa Cabdijabaar Xasan Siraad, waxaan deganahay magaalada Jigjiga qabalaha 13aad. Bismillaahi raxmaan raxiim. Waxay ila tahay dagaalkani waa dagaal aad mid laciif u ah oo ay soo maleegeen dad aad u tabardaran, aad u tabardaran oo liita ay soo maleegeen, kaas oo macnihiisu uu noqonayo quursi la quursanayo shacabka Ethiopia dhammaantii, oo ay ka dhigan tahay dhowr wiil oo ma garanaysa aan wax macno oo weyn ay aan lahayn in ay shacabka Ethiopia ku dul amar taagleeyaan oo ay ka dhigaan sidii dibi lo' ku jiro oo kale. Saameynta wallaahi wax fara badan oo uu ma garanaysaa anigu hadda aan sheego oo uu saameyn ku yeeshay ma jirto. Marxaladda deegaanku way degan tahay marxaladda dalkuna way degan tahay wax dhiba oo aan ka sheegno dhaqaale ahaan iyo nabadgelyo ahaan iyo nolol ahaan midna ma jirto
runtii ha saameyn u jirtaa oo deegaanka oo dhana oo aan ku koobnayn meel keliya oo waddanka gudihiisa dhammaana oo hadday noqoto isku socodka oo kale dadku sidii hore ay ka yaraanayaan oo kale waa la dareemi karaa meel wal kastoo la tago wallahi sidii hore marka loo fiiriyo boqolkiiba waxaan is dhihi karnaa meelaha 40% inuu hoos u dhacay onoon sidii hore hadda dee ahaa dadka rakaabka tegi jiray sidii hore de hadda inkastoo ay coronavirus uu jiray oo kaaliftiisa uu dadka sii xadiday oo dadku aana aad u bixi jirin haddana dagaalkii uu yimid haddana way sii cuslaatay oo aad bay dadku hadda u gaabanyeen safarkooda
magacaygu waa daahir qodax waxaa ka mid ah shacabka magaalada jigjiga runtii dagaalka deegaanka soomaalida saameyn buu ku yeeshay waxaad arkaysaa in shidaalkii maalin walba bataajadii gaadiidkii ay ugu jiraan saf taasoo caqabad ku ah bulshada isu socodkeedii habeenkii waxaad arkaysaa in baaritaano badan la sameynayo baabuurtii iyo bajaajkeedii iyo gaadiidkii oo dhan ay saf ku jiraan marka wallaahi deegaanka soomaalida maadaama iyo deegaanka ugu amnisan haddana saameyn taban buu ku yeeshay dagaalka waqooyiga ka socda runtii dalka waxaa ka socda dagaal muxuu ahaa kolba wiji isku yeelaya oo waxaad malaynaysaa inuu hadda isku bedelayo geopolitics ama mid ka banax bannaan ama ka horeeya etoobiya gebigeeda oo waxaad arkaysaa in maraykanku iyo waddamada kalena ay etoobiya u tartami lahaayeen iyo sidoo kale east africa ama barigan africa iyo marka waxaad dhihi kartaa in dagaalku hadda uu wejiyo kale isu yeelay waxaad arkaysaa in hadda laga soo guuray dhankii iyo dagaalkii ay ka wadeen ee dhese iyo dhinacyadii uu hadda dagaalku aada u qaraar uu ka socdo dhanka iyo canfarta islamarkaana ay rabaan inay xidhaan xadka jabuuti iyo etoobiya laleeyay halkaasoo soorsi badan ama khayraad badan ay rabaan inay ka helaan waxyaabo badan ay rabaan inay usoo maraan marka laakiin dagaalku halkaas ayuu ugu badan oo cadaadiska ugu badan halkaas hadda ka socdayo culeysyada ugu badan
dhanka kale waa kuwan mar kale bulshada magaalada jigjiga oo tilmaamaya siday ula muuqato arrimahani dagaalka iyo weliba iyadoo qaar ka mida bulshadana ay soo jeediyeen in loo baahan yahay wada hadal si markaasi looga baaqsado dagaalka
wallaahi waa masiibo horta ilaahay laga magan galo waayo dad shacaabo oo deegaankoodii ku nool oo nabad ku haysta oo caafimaad ku haysta wax loo dhigo ma jiro in maaragtay qaxooti ay noqdaan ama waddan kale shay ay u qaxaan markaanu ma soo dhoweynayo waxaan ugu fiican in dagaalka lagu xallin karo wixii xale la iskugu yimaado inaan ka talino
waxaan ka qabaa wallaahi fikir aad macnaha uga soo horjeeda dagaalkan ka qaba haddii layga yeelayana anugu waxaan dhihi lahaa waxa dhammaan dadka shacabka etoobiya dhammaan wixii hawle ay hayaan inay joojiyaan inay dagaalka galaan inay waajib diiniya tahay dadka islaamkaana waa la og yahay diintooda dhibaatadii ay u geysteen adduunka wixii soo maray mustacmaraad ee soo jiray wax macalimiin qur-aan ama qur-aan joojiya ama macalimiin qur-aan iyo culimo xidhxidha oo dhammaan kala dagaalama bidhaanaha iyo aragtiyaha iyo muuqaalka diinta dadka kala dagaalama oo aan kuwan ahayn ma ayna jirin
aragtidaydan waxaan u arkaa horta geeska africa oo dhan baa dab ka kacaya hadda soomaaliya waa tay burburtay oo dhibaatadeedii maanta waa laga lugbixi laayahay dadkeedii meel walbu ka dhacay 120 milyan oo dagaal uu gashay dagaal ehliya gashay hadde dhibaatada uu geeska africa iyo caalamka ku yaallo waad iska garanaysaan waxaan ku talin lahaa wadahadal intuu meesha yimaado xal ha la gaadhaan aanu ku talin lahaa ummaddan inta wada hadasho xal ha gaadho
aragtidey ahaan waxaa loo baahan yahay wuu sii socon doonaa dagaalkan haddii aan la keenin xal degdega oo ah in wadahadal la furo oo islamarkaana dee wixii waanwaan ee shacabka dan u ahaa laga wada hadlo marka waxaan dhihi lahayn in wadahadal degdega la keeno
maxaa cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga
waa tahay haatan dalka britain ciidamada la dagaalanka argagixisada ee britain ayaa axaddii waxa ay xireen 3 nin kadib markii baabuur taksi ah oo uu ku qarxay goob ka soo horjeeda isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee magaalada liverpool ee waqooyiga dalka ingiriiska haddaba booliiska ayaa sheegay in qaraxaasi uu ku dhintay nin saarnaa taksigaasi halka mid kalena u dhaawacmay darawalkii baabuurkaasina lagu sheegay in dhaawacyo ay soo gaareen warbixin amuurtaas ku saabsan waxaa london kasoo diray wariyahayaga cabdixaafid cawil ismaaciil
booliiska ayaa sheegay in wadihii gaariga lagu daweynayo cusbitaalka xaaladiisuna ay wanaagsan tahay waxa kale oo ay booliiska la dagaalanka kiisaska argagixisada ee waqooyiga galbeed ee britain sheegeen in 3 nin oo da-doodu kala tahay 29, 26, iyo 21 jir la xidhay waxa kale oo ay intaasi raaciyeen inay baaritaan ku wadaan kiiska iyo waxyaabaha qaraxa kalifay. Ciidamo booliis oo sito qoryo ayaa isla xaliba u dhacay dhowr guri oo ku yaala xaafado ku yaala magaalada Liverpool, waanay ka gaabsadeen inay xaqiijiyaan in ragga ay qabteen ay ku lug leeyihiin qaraxan ka dhacay cusbitaalka hortiisa. Dad degan meelo u dhow guryaha laga soo qabtay raggan ayaa warbaahinta u sheegay in booliis wata ay oo aada u hubaysan ay xalayto fiidkii xaafadaha ku soo gudeen, iyaga oo markii dambena dhowr qof la baxay. Diyaaradaha qumaatiga u kaca ee loo yaqaano helikobterka ayaa iyaguna ilaa xalayto gaaf wareegayay meesha uu shilku ka dhacay. Dad ku sugnaa cusbitaalka, nin ka mida oo markaasi xaaskiisa oo ilmo yar dhashay la joogay, ayaa sheegay inuu maqlay sanqar weyn. Xaaskaygu markaasi ilmaha ayay caana siinaysay, ayuu yiri, naxdin ayaanay nagu ahayd. Qof kale oo isna meesha joogay ayaa sheegay in cusbitaalka daaqadiisa ay ka arkeen gaariga ololaya. Dadkii meesha marayay sawaxan, buuq, qaylo iyo wax orda iyo wax yaaca ayay noqdeen. Booliiska ayaa isla markiibana goobtaasi soo gaaray. Baabuurta dabdamiska iyo baabuurta dhoolida loo yaqaano ee dadka dhaawaca qaada ayaa iyaguna meesha yimi. Cabdinuur Ibraahim Cabdalla waa wiil Soomaaliyeed oo degan magaalada Liverpool. Waxa aan weydiiyey faahfaahin dheeraad ah.
Cabdixaafid, waad mahadsantahay walaal. Runtii sida waxu dhaceen waxa weeye, isbiqar wuxuu ka dhacay isbitaalka ugu weyn ee hooyada iyo dhallaanka ee magaalada Liverpool. Albaabkiisa hore ayuu ku qarxay, waxa qarxiyey qof rakaaba gaariga, ninka darawalkii waday taxi buuna ahaa gaarigu, darawalkii waday gaariga ayaa ka booday. Qof rakaabaha ayuu ku dhex jirayna ayaana isqarxiyey, sidaana wuu ku qarxay ninkii waday gaariga darawalka ahaa, wadahaana wuu cararay. Marka sidaasuu qarax u dhacay, halkii qof shacabka ahaa ama rakaabka ahaana wuu isqarxiyey, wuu ku dhex dhintay, marka sida la confirm gareeyey.
Mar kale ayaan Cabdinuur weydiiyey bal inuu iga warramo dareenka magaalada.
Dareenka shacabka ama dareenka magaalada runtii waa iska cabsi oo arintan hore arinaan u jirin bay ahayd. Magaaladu magaalooyinka multiculturalismka iyo wada noolaanshaha ugu fiican bay ahayd marka UK guud ahaan loo fiiriyo. Runtii xalay mar aan baxayna magaalada, waxoogaa ciidamo iyo magaalada booliis baa dhex wareegay oo joogay, meheradaha qaar baana la xiray. Marka dareenka guud waa iska sidaa oo loo baranin. Sidoo kale ilaa hadda inta la xaqiijiyey waxaa la sheegay in 3 qof oo dhalinyaro loo soo qabtay arintan, oo xaafadaha muslimiintu degan yihiin iyo dadka kaleba laga soo qabtay. Marka ilaa hadda inta la xaqiijiyey waa 2-3 qof baa loo tuunsan yahay, iyo qofkii rakaabka ahaa isku qirxiyay isbitaalka. Marka dareenkuna waa dareenka guudood aan looga baranin, waxoogaa shookin abuuray. Marka waa intaas, Cabdixaafid.
Magaalada Liverpool waxa ay ka mid tahay magaalooyinka ay jaaliyadaha muslimiintu ugu badan yihiin dalkan Britain, sidoo kalena waa magaalooyinkii ay ugu soo horeeyeen. Jaaliyada Soomaalidu waa magaalo ay caan ku tahay, waxaana degan dad Soomaaliyeed jiilkoodii 3aad. Dhowr weerar ayaa ka dhacay waa hore markii uu socday muranka waqooyiga Ireland, laakiin weli kama dhicin weeraro la sheegay inay geysteen dadka muslimiinta ah ee ku dhaqan magaaladaasi. Ilaa iminka xataa booliisku ma ay sheegin inuu weerarkiina yahay argagixiso, laakiin dad badan ayaa saasi qaba oo hadal haya. Gebi ahaanba iminka waxaa la xidhay wadooyinka soo gelaya kana baxaya cusbitaalka. Booliis hubaysan ayaa goobta weli ku sugan. Ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa bartiisa Twitterka ku qoray inuu qalbiga kala socdo dadka qaraxani saameeyey. Waxa aanu u mahadnaqay shaqaalaha adeegyada degdega ah. Xogeeyaha arrimaha gudaha ee dalka Britain ayaa iyaduna sheegtay in xaalka ay talaabo ugu socota. Wixii war ah ee kusoo kordha qaraxan, haddii Ilaahay raali ka noqdo, waxaad ka dhageysan doontaan idaacadaheena qaybaha dambe. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, VOA London.
Waa tahay aad iyo aad ayuu mahadsanyahay Cabdixaafid Cawil Ismaaciil. Weli waxaad naga dhageysanaysaan idaacadda subaxnimo. Kadib sabtidii magaalada Glasgow waxaa lagu soo gabagabeeyey shirkii maalmahanba beesha caalamka uga socday ee isbahaysiga cimilada, halkaasi ay dowladda Australiana ay qaybta ka ahayd qorshaha ay uga takhalluseyso qaaca hawada wasaqeeya ee ka dhasha warshadaha iyo dhuxusha marka la gaaro sanadka 2010-ka. Haddaba warbixin amuurtaas ku saabsan Melbourne waxaa kasoo diray wariyaha VOA-da ee halkaasi Ibraahim Cumar Baafo.
ra-iisul wasaare Scott Morrison oo ka mid ahaa madaxdii ka qayb gashay shirkii isbeddelka cimilada ee lagu qabtay magaalada Glasgow ee dalka Britain markii uu dib halkan ugu soo laabtay ayaa waxa uu ka hadlay qorshaheeda ku aadan dowladda Australia sidii ay u dhimi lahayd qiiqa hawada aadaa marka la gaaro sanada 2010. Haddaba buugka kooban 100 bog ayay dowladdu soo saartay oo lagu qeexay qaabka ay qiiqa hawada aadaa u yareyn lahayd laga bilaabo hadda ilaa iyo 2010. Horey ayay dowladdu federaalka u soo jeedisay qorshahan iyadoo la taabageliyey qaabkan oo dabarjari karo hawada sii xumaanaysa ee isbeddelka cimilada. Waxyaabaha aadka loogu dadaali doono ayaa ah sidii loo yareyn lahaa gaaska hawada aada iyo isticmaalka dhuxusha. Australia waxay ka mid tahay wadamada laga qodo dhuxusha oo loo iibgeeyo Shiinaha iyo weliba wadamo kale. Qorshahan ay dejisay Australia ilaa iyo sanada 2010 inta laga gaarayo waxa ay sheegtay sidoo kale inay ka faa'iideysan karaan dad badan oo la shaqaaleysiiyo. Ilaa iyo 100,000 oo shaqooyin cusub ayay dowladdu samayn doontaa. Wadamo badan ayaa 10-aanka sano ee soo socda iyaguna qorsheynaya sidii ay u yareyn lahaayeen qiiqa hawada aada. Waxay sidoo kale dowladdu Australia ay sheegtay in 90% gawaarida dalkan Australia ay ku shaqeyn doonaan koronto iyadoo laga maarmi doono gaari shidaal ku shaqeeya. Haddaba ra-iisul wasaaraha dalkan Australia Scott Morrison ayaa sheegay in dalkiisu ay ka go'an tahay in uu yareeyo qiiqa hawada aada marka la gaaro sanada 2010. Ibrahim Cumar Baafe, wararka VOA, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Dhalinyaro Soomaaliyeed oo ka tagay qurbaha gaar ahaan dalka Mareykanka ayaa magaalada Nairobi ee Ariga Kenya ka bilaabay maalgashiga dhanka ganacsiga, gaar ahaan dhalinyaradaas ayaa magaalada waxay ku soo kordhiyeen adeega baabuurta nooca taksiga loo yaqaano oo ay dadku dalban karaan kana dalbadaan khadadka internetka kadib markii ay u baahdaan inay meel ku tagaan. Wariyaha hadaba V O A da Qadar Maxamuud Xareed ayaa la kulmay dhalinyaradaasi midkood oo la yiraahdo Maxamed Xasan Nuur, muddo koobanna ku noolaa Mareykanka islamarkaasina haatan ka mid a dhalinyarada fikradaasi maalgashiga la yimid magaalada Nairobi.
Meeshaani waxaa la imaaday inaan suubiyo company oo ride hailing ah, taxi oo mataqaana waxaan aad ugu dadaalnay software iyo technology-ga. Aniga background-kayga waxaa waaye technology waaye software. Waxaan u shaqeeyay Amazon, waxaan u shaqeeyay Expedia iyo waxaa kaloo u shaqeeyay SpaceX. Wax badanaa waxaan ka shaqeynayay, wax badanaa suubinayay technology. Marka waxaan isdahay haddaan imaado Kenya, haddaan imaado oo wax ka suubiyo dadku anfacaya, waana mataqaana wax sahlan waaye. Marka saasaa u suubinay businesskaaneeto. Marka alxamdulilah mataqaana markaan businesska launch garaynaynay waxaa jiray COVID-19 aa jiray, marka xoogayar dhib u ahay bilowgii, laakiin waa soo dhaafnay, waa iska celinay.
Marka dhinaca transportation-ka ama gaadiidka gaar ahaana tagasida ayaad xoogga saaraysaan?
Haa, businesskeena waxaa waaye transportation iyo logistics. Marka waxaan ku bilaawnay taxi ride hailing. Marka app haysana hava la dhahayo, tukaanka app store-ga kasoo gadan karta, kasoo download karan karta. Then marka dhahay xagaana aadaa taxi ku imaanaa oo ku kaxaanaa meesha rabtid ku geynaya.
Marka waxaad u shaqeynaysaan sida Uber ko kaleeto?
Haa, exactly, sida Uber ko kale.
Maxaa ku doorteen inaad qaybtan ganacsiga aad ka hirgelisaan Kenya?
Waxaan ku dooranay hadda 2018 kii waxaan bilaawaynay. Marka waxaan aragnay dadkii inta la qabsadeen waxaan oo apyaasha la isticmaalayo. Markii hore dadka apyaasha meen isticmaali jireen, way ka baqi jireen, dhibaatadaas jirtay moogtahay. Marka waxaa aragnay inay la qabsadeen, of course wadamadaas kale waa hore la qabsadeen, laakiin inta ayaantaas la qabsadeen. And suuqaaneetana waa suuq zaid u weyn. Marka ma aragtay waa business fiican oo kori karo. haduu meeshan ku fiicnaado korane meelo kalena waa la aadi karnaa wadamo kale.
Marka ka waran suuqan gaadiidka gaar ahaan tagaasida oo horey uga sii jiray Kenya, sidee inay kugu suuran gashay inaad la qabsataan?
Horta hore bilaawgii dhib u ahay runta hadda ku sheego, laakiin waa la qabsanay. Maaragtay waxaaneeto waa dadaal iyo maaragtay hard working, you know. Marka anaka hadda hal sana operation ku jirna, halkaasna meel Kenya waliba Nairobi meelna laga aqoonin ma jirto, meel kastoo aan laga yaqaanaa. Xataa aan hore nin ay sheegay Kukuyu degan yahay, taksi la waayay, waa la soo wacay, hafa laga soo wacay Kukuyu xafadiisa, mid kalena Komarak xafadiisa laga soo wacay hafa. Marka meel kasta way joogaan. Hadda marka soo galnay suuqaaneeto aad u dadaalnay, hadda waxa local Bolt iyo Uber ma ogeye, waxa local ka ahoo dhan annaka number 1 ah. Marka just madqaana waxa waaye dadaal waaye iyo maaragtay hard working.
Ma idin qorsheysan tahay inaad meelo kale oo geeska Afrika aad ka howlgashaan oo gaarsiisan adeegan?
Ha, absolutely. Ma fadhiisanayno, waxa u soconaa horta hore Ethiopia. Waxaan qashqashaadkan markuu dhamaado hadda maaha, waxa u soconaa Tanzania, Uganda, Rwanda, hatta Nigeria, South Africa. Meelaha soo dhan arabnaa inaan socono. Adiga ala kulli xaal 15 sano soo socoto, waxaan rabnaa inaan 15 wadan Afrika gudihiisa ku jirno operation, insha Allah.
Waa tahay Qadar Maxamed Xareed, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay, waxaana wareysigaasi uu la yeeshay Maxamed Xasan Nuur oo ka mid ah dhalinyaradaasi ka tagay Mareykanka dibna ugu noqday magaalada Nairobi si ay u hirgeliyaan ganacsigaasi. Markana bal aan ka wada nasana wax walba codkaasi macaan ee dhegiina ku soo dhici doona dhowaantan. Waa Daawud Caali Masxaf iyo Faadima Kaahin Maandeeq iyo Heeskoodi Daalo. Codkaasi Faadima Kaahin iyo waliba Saalax Qaasim ayaan idaacaddeenni ku soo Daawud Cali Masxaf aan raadiga raali ahaad ayaan idaacaddeenni subaxnimo ku soo gabagabeynaynaa. Anigoo Sahra Cabdi Axmed iyo dhammaan bahda V O eda waxaan leenahay inteenu mar kale ismaqli doono nabadgelyo haatan. Thank you.
via remote, I'm Tommy McNeil. U.S. President Joe Biden and First Lady Jill Biden are set to host the first U.S. Tribal Nation Summit since 2016. The White House expects leaders from more than 570 U.S. indigenous tribes to join the two-day virtual event that opens on Monday. Nearly three dozen leaders are scheduled to address the gathering, which is being held online due to the coronavirus pandemic. White House Press Secretary Jen Psaki says Biden will announce steps to improve public safety and justice for Native Americans and to protect private lands, treaty rights, and sacred places. The White House is setting expectations low ahead of Monday's virtual meeting between U.S. President Joe Biden and Chinese President Xi Jinping. That meeting is to be held late Monday, Washington, D.C. time, early Tuesday in Beijing. The meeting is expected to focus on managing the terms of competition between the two rivals, but is unlikely to end with the resolution of differences. Biden spokeswoman Jen Psaki said Friday that the two leaders will discuss ways to responsibly manage the competition between the two countries. The U.S. sees China as its strategic competitor, with Beijing seeking to grow its military and economic influence around the world. In the lead-up to the meeting, however, rhetoric from both sides has softened. And another positive step, the U.S. and China, who are the world's two biggest emitters of carbon dioxide, unexpectedly announced at last week's COP26 climate summit in Scotland that they would work together to slash emissions and meet regularly to address the climate crisis. Again, both U.S. and China, the two world's biggest emitters of carbon dioxide, announced that they will work together. This is VOA News. Taliban forces held a military parade in Afghanistan's capital on Sunday, using captured American-made armored vehicles and Russian helicopters. The Taliban operated as insurgent fighters for two decades, but they've used the large stock of weapons and equipment left behind when the former Western-backed government collapsed in August to overhaul their forces. The exercise involved dozens of U.S.-made armored security vehicles driving slowly up and down a major Kabul road with helicopters patrolling overhead. Many soldiers carried American-made M4 rifles. Most of the weapons and equipment the Taliban forces are now using are those supplied by Washington to the American-backed government in Kabul in a bid to construct an Afghan national force capable of fighting the Taliban. The son of Libya's late dictator, Muammar Gaddafi, appeared for nearly the first time in a decade Sunday to register as a presidential candidate for a December vote. Saif al-Islam al-Gaddafi, who is 49, is one of the most prominent and controversial figures expected to run for president. His name is one of the best known in Libya. He once played a major role in shaping policy before the 2011 NATO-backed uprising that destroyed his family's regime. But his whereabouts over the past decade are still a mystery. Also unknown is the election's chance of success. The December 24th vote remains in doubt as rival entities bicker over the rules and schedule. With less than 6 weeks to go, there is still no agreement on rules to govern who should be able to run. Thousands protested in Thailand on Sunday in response to a court ruling that said demands to reform the monarchy were illegal. At least three protesters were injured in clashes with Bangkok police. The Constitutional Court issued the decision last Wednesday, while also ruling that the three anti-government activists aimed to overthrow the monarchy in speeches made in August of 2020. The activists are calling for reform of the royal institution as well as the abolition of a law that makes it a crime to criticize the monarchy. The charge carries a punishment of up to 15 years in prison. And two strong earthquakes struck southern Iran near the port of Bandarbas on Sunday, prompting residents to flee their homes and killing at least one person. Iran State TV said the quakes measured 6.3 and 6.4 magnitude. The tremors were felt across the Gulf in Dubai. State TV reported that one person died when an electricity pole fell on him. More at voanews.com. Via remote, I'm Tommy McNeil, VOA News.
Good morning, Africa. Welcome to Daybreak Africa from the Voice of America. I'm James Batte in Washington. Today is Monday, November 15, and here are some of the stories we are covering. Sudanese take stock of casualties from weekend protests as they plan more protests this week.
According to reports of the Sudanese Doctors Association, up to Sunday morning, there were 5 people confirmed being killed by the Sudanese security personnel and more than 20 others injured.
We'll have an update on the Thomas Sankara trial in Burkina Faso. Sunday was International Diabetes Day. We'll have a report on diabetes in Africa. And one of Muammar Gaddafi's sons is running for president.
He says that Saif al-Islam Gaddafi presented his candidacy in Sabha, a region controlled by Eastern military commander General Khalifa Haftar.
And an Angolan artist will talk about his art and the elements of nature. Those stories plus Tamsin O'Malley sports are coming up on Daybreak Africa. Sudanese are awaiting the appointment of a new prime minister after military leader General Abdel Fattah al-Burhan last week appointed new members of a transitional council to be led by himself. This comes as African Union Commission Chairperson Moussa Faki over the weekend urged the military authorities to begin negotiations aimed at returning Sudan to constitutional rule. Meanwhile, Sudanese, under the umbrella of the Sudanese Professional Association and the Resistance Committee, protested on Saturday to demand a return to civilian-led transition. Journalist Michael Atit in the Sudanese capital Khartoum says as many as 5 protesters were killed.
The situation in Sudan remains, you know, with mixed reactions between the supporters of the decision of the military leaders in Sudan and the opposers who are actually pro-democracy group. Of course, on Saturday, there was a mass protest, and as usually, the authorities, the military leaders in Sudan, closed the bridges between the 3 towns of Khartoum North and Omdurman. They have organized these pro-democracy protests in these respective towns, as well as the other capital of the state. These protests have been face matched with a lot of violence from the police, and according to reports of the Sudanese Doctors Association, up to Sunday morning, there were 5 people confirmed being killed by the Sudanese security personnel and more than 20 others injured who are admitted in different hospitals in Khartoum, the capital. There has been a move by the pro-democracy to repeat the same protest again on the 17th, which is on Wednesday.
Michael, what is the general reaction in the region to the announcement of this new transitional council?
As you know, the Sudan's position in the African Union has been suspended since the 25th of October, and there have been a call by the African Union and the other international bodies to urge the military leaders in Sudan to suspend the go-ahead with the military takeover and engage with the political forces in Sudan in order to come on a negotiation table to find an amicable solution for the political differences in the country. But yet, we see Burhan insisting on his plan. He established the Sovereign Council, and as we speak, last evening, there was been the first meeting of the Sovereign Council members.
Michael, you mentioned the next task of the new transitional council is to appoint a new prime minister. Any speculation who they are thinking about, or are they going to go back to the former prime minister, Mr. Hamdok?
There has been some speculations about convincing the ousted Prime Minister Abdullah Hamdok to come back and resume his post as the Prime Minister, since the military said they are going to form a civilian transitional government once again, but without participation of the political parties in Sudan. So Hamdok has, according to information, the close sources to Hamdok, he has said a lot of conditions. First of all, he said the military should release all the political detainees, and the military also should revert the decision of suspending the constitutional document up to the day before the October 25th. And there have been also some suggested names of, prominent Sudanese figures that have suffered in the few days. But up to now, we have not seen any news confirming whether so and to be appointed as the Prime Minister.
What is the situation with the internet now?
James, despite the verdict of the court last week to restore the internet service, up to now, the internet service is still shut down. Many Sudanese are complaining, many business people and many media houses are complaining. They are able to work because much of their work depends on internet.
Michael, thank you for bringing us up to date on the situation in Sudan.
Thank you, John.
That was journalist Michael Atit in the Sudanese capital, Khartoum. The son of late Libyan strongman Colonel Muammar Gaddafi has registered his candidacy for president of Libya. Saif al-Islam Gaddafi submitted his paperwork on Sunday in the southern oasis town of Sabah. The move comes ahead of elections set for December 24. Edward Uranian reports for VOA from Cairo.
Arab media showed video of Saif al-Islam Gaddafi formally registering to run for president of Libya in next month's elections. Gaddafi wore traditional Libyan garb covering most of his head and was sporting an untrimmed beard. Gaddafi is thought to be living in the western town of Zintan. Gaddafi appeared to be fairly upbeat as he spoke to those around him after announcing his candidacy. Gaddafi has not been seen regularly in the nearly 10 years since his father was overthrown and killed during the 2011 revolution. A spokesman for the International Court of Justice in The Hague told the news media that Sunday's announcement does not change the court's demand that Gaddafi be extradited and tried for crimes against humanity in connection with the uprising. A Libyan court threw out a death sentence against Gaddafi last year. Khatar Abu Diab teaches political science at the University of Paris. Abu Diab tells VOA that what remains unclear is whether Libya's judicial system will ultimately accept Gaddafi's candidacy. He says that Saif al-Islam Gaddafi presented his candidacy in Sabha, a region controlled by Eastern military commander General Khalifa Haftar, adding that supporters of Gaddafi's father have a strong presence in various parts of southern Libya as well. A major sticking point in the upcoming election, he goes on to say, is who is going to decide which candidates can run and if the candidate who ultimately wins will be acceptable to all parties, including the militias across the country. Libya has had two rival governments, one backed by the UN in Tripoli and one in the eastern part of the country. Currently, there is one government, the UN-supported one. Egyptian media have warned that the Islamist militias, which control Tripoli, are likely to support a candidate from the Muslim Brotherhood group, which is now outlawed in Egypt. Candidates from eastern Libya, including Parliament Speaker Aguila Sala and General Khalifa Haftar, are not likely to be acceptable to the Islamists either. Paul Sullivan is a Washington-based Middle East analyst. He tells VOA that Libya needs to be free of what he calls the dreadful Gaddafi rule. Sullivan says that if the choice comes down to Gaddafi and the Muslim Brotherhood, then this is an example of the idea in life that one has to choose between the lesser of a bad decision. He says it should be up to the Libyans to make that choice. An international conference on Libya took place in Paris this past Friday with the topic of the coming elections on the agenda. Edward Uranian for VOA News, Cairo.
The trial of 14 people alleged to have played a role in Thomas Sankara's assassination 34 years ago continues today, Monday, in the Burkina Faso capital, Ouagadougou. One of the 14 accused is former Burkina Faso President Blaise Compaoré, a friend of Sankara, who allegedly led the coup and later ruled the country for 27 years. The trial began October 11. Last week, one of the key defendants, General Gilbert Diendéré, took the stand and pleaded not guilty. Aziz Fall, coordinator of the International Campaign Justice for Thomas Sankara, says he is not surprised at General Diendéré's plea because he and the other indicted may be following the dictate of their master, Blaise Compaoré.
General Diendéré, he was lieutenant at the time of the plot. He has been prosecuted for attack on state security, complicity in murder, concealment of corpse, subordination of witness. Diendéré pleaded not guilty to all these charges. With regard to the facts, he gave his schedule for the day of October 15, 1987. He learned that he had organized a meeting at the Conseil de l'Entente for security officials about rumors that were circulating about tension between Blaise Compaoré and Thomas Sankara, and that were creating a poisonous atmosphere between the security elements. He said that he invited them to be careful with these rumors. He also mentioned that Kafando had not come to this meeting. This is one of the presumed killers who actually is somewhere in the world. We don't know with Compaoré. And that around 1 p.m. the meeting ended, and he went home to put on his court clothes. And that is while he has on the sports field that he heard gunshots. He went to the council and moved to the office located at Villa Togo. And then he asked the guards what was going on and was told that the shots were being fired from an area. So he went to the secretariat alone, unarmed.
You are talking about this General Gilbert Diendéré. The article I have in front of me is him wearing military uniform. Is he still in the army of Burkina Faso?
That's interesting because one of our lawyers actually asked him why is he wearing the RSP uniform. The RSP is a regiment that was created for the presidential guard. Anyway, he claimed that he has not seen any indication that this uniform is no longer in use. Yep. Talking of uniform is quite interesting to also maybe tell your listeners the way this whole thing has started, because strangely it was hard to find judges. People are scared, you know. It was then necessary to choose among the military personnel.
So that brings me to my other question. If you say it was difficult to find judges and that some of the witnesses are fearful or are not willing to testify, what do you think will become of this trial? Is it going to be fair?
But these are not witnesses. These are the people indicted. To the exception of the driver who actually admitted being there and seen some of the people who actually fired, most of the people who are indicted have denied the fact. And everyone has like a good protector, you know, obviously lying. It was quite easy to just crossfire on the question and see that they were lying.
So if the indictees are not willing to testify for fear of their lives, is it possible that they can be found guilty at the end of the trial?
Well, you know, it's not because you're not saying that you have killed someone that we have to accept your reason. This is, you know, they have an oath. They're supposed to tell the truth. This is their reason given. Obviously, as a trial, you start whether you're guilty or not guilty. If you said you're not guilty, then you need to prove how you're not guilty.
Aziz, thank you so much for bringing us up to date on the Thomas Sankara trial.
Thank you. Thank you for having me.
Aziz Fall is the coordinator of the International Campaign Justice for Thomas Sankara. You are speaking with us from Montreal, Canada. You are listening to Daybreak Africa on the Voices of America. I'm James Butte in Washington. Today is Monday, November 15. Despite the discovery of insulin 100 years ago, many children, adolescents, and adults with diabetes struggle to access insulin, as well as basic technologies such as blood glucose meters and test strips. The World Health Organization says health systems are failing to diagnose and care for people living with diabetes. As Maureen Ojiambo reports from Milwaukee, USA, at least 19 million Africans are suffering from diabetes, with type 2 diabetes being the most prevalent.
A new report published by the World Health Organization in the lead up to World Diabetes Day, which was celebrated yesterday, Sunday, highlights the alarming state of global access to insulin and diabetes care and finds that high prices, low availability in human insulin, few producers dominating the insulin market, and weak health systems are the main barriers to universal access. Diabetes occurs when your body either doesn't make enough insulin or cannot use the insulin it makes as well as it should. Type 2 diabetes is the most common type of diabetes across the world, mainly affecting the middle-aged and the old. A Kenyan, Philippe Tale, has been managing diabetes type 2 since 2015 July. He says it all started when he went to watch football and could not see people playing clearly in the pitch.
So I went to the local school. There was a tournament. I couldn't see properly. I remember I could see fellow fans and players on the pitch. They were too tiny, and I was like, oh my goodness, what could be happening? I didn't know that I had started developing sugar issues.
One out of every two people needing insulin for type 2 diabetes do not get it. Itale says managing diabetes is very costly.
Diabetes is not easy to manage. It's very expensive. Not so many people can afford the kind of drugs that can manage sugar levels, can balance sugar levels. You know, it's very expensive. The drugs are very expensive. It's so draining, you know. What I want to urge the government to do is to try and find a way of subsidizing prices of this medicine to ensure that every diabetic person is able to afford this kind of medicine.
Dr. Daniel Katambo, a consultant, physician, and local practitioner in Kenya, says Type 2 diabetes can be reversed, especially for the newly diagnosed or those who have had diabetes for less than 7 years.
Type 2 diabetes now can be put into remission and can be reversed, and especially for those people who have had a new diagnosis, and also those people who have had diabetes for less than 7 years. We now have a lot of hope that we can sell to patients that that type 2 diabetes is not a death sentence. You don't have to take medication continuously. With appropriate lifestyle change guided by your doctors, we can now achieve type 2 diabetes reversal or remission.
Dr. Katambo says diabetes is increasing at a high rate in Kenya as many are diagnosed at late stages, making it difficult to manage the condition.
Kenya is facing a huge burden to non-communicable diseases, especially diabetes. The figures are quite staggering. You find that we have almost 44% of Kenyans with type 2 diabetes might not know that they have it. This leads to delayed management. If you look at that person who is diagnosed late, then they have challenges. The disease will be more costly, and this presents a huge challenge in our healthcare system, not just to the individual.
In a statement, the WHO Director General, Dr. Tedros Ghebreyesus, said that the organization is working with countries and insulin manufacturers to expand access to this life-saving medicine for everyone who needs it. Reporting for VOA's Daybreak Africa, I am Maureen Ojiambo in Milwaukee, USA.
When the coronavirus lockdown hit, like many people around the world, Angolan artist Cristiano Mangovo started to notice elements in nature and the human relationship with it, which he had not before noticed. Mangovo decided to create a new painting series, Humano y Naturaleza, about the issue. The new series is now on exhibit in Paris. Mangovo spoke to Ricky Stryak about the role of art in speaking up about humans' relationship with nature.
When the coronavirus started, when I was in the quarantine, and I see something, that thing changed my, that thing gave me a new perspective. When everybody was at home, I see the animal walking in the the place, every more place, and I see too the tree grow more, and the nature are living on the prison for more time, because I say, understand the human taking more place in the world.
How does Angola specifically feature in your artwork, especially the nature of Angola?
Angola have more forest. We have the animal, beautiful animal, beautiful landscape. The problem from more country in Africa is the same, because the Chinese people now coming in Africa and trying to take more place, making the negotiation and the forest, African forest. That, I think, it will be a problem of the climate. We have to look from this problem. We have to look very, very, very serious with this problem.
What have you found is the reaction to your artwork? I believe you're showing in Paris right now.
I am in Angola now, and I'm gonna be in Paris. He sent me some image, and I receiving the well critical, and it's going well.
That was Angolan artist Cristiano Mangovo. You're speaking to Ricky Stryak from Luanda. It's time now for Daybreak Africa Sports, and here is Samson O'Malley in Abuja, Nigeria. A very good Monday morning to you, Samson.
Good Monday morning to you too, James. We begin the sports with the Africa 2022 World Cup qualifying, as South Africa's hope of advancing into the final round of the 2022 World Cup qualifying series were snuffed out on Sunday night when they lost 1-0 to Group G rivals Ghana at the Cape Coast Sports Stadium. The result, secured by a highly debatable penalty scored by Andre Ayew, left the Black Stars and Bafana Bafana level on 13 points and with the same plus 4 goal difference. But the West African side's extra goal, 7-6, through the course of 6 group matches, proved the key tiebreaker to send them through to the playoffs in March next year. Meanwhile, in the already qualified Senegal finished the group phase with an unbeaten record after defeating Congo 2-0, courtesy of a pair of goals from Ismaël Assar. Elsewhere, Mali confirmed their dominance of Group E in the 2022 World Cup qualifiers when they defeated nearest chasers Uganda 1-0 at the Stade Agadir in Morocco on Sunday evening. The Democratic Republic of Congo are through to the playoff round after edging Benin 2-0 in a Group J top of the table clash in Kinshasa. The victory took Lou Leopards to 11 points top of the group, while Benin finished second, just 1 point behind. Meanwhile, in the other group match, Tanzania and Madagascar played to a 1-1 draw. In women's football, the inaugural edition of the CAF Women's Champions League is in the semi-final stages. Hasaka's Ladies of Ghana will face Asfar Club of Morocco in the first semi-final of the CAF Women's Champions League on Monday, November 15th at the 30 June Stadium in Cairo. The Moroccans finished second in Group B and as a result come up against the Hasaka's Ladies, who dominated Group A. South Africa's Mamelodi Sundowns will square out against Malabo Kings of Equatorial Guinea in the other semi-finals. Staying with football news, the Confederation of African Football has expressed concerns over the arrest of embattled Football Kenya Federation President Nick Mwenwa and also the government's disbandment of the body and formation of a caretaker committee. In a statement sent out on Sunday, the continental body also supported FIFA's proposal to mediate an impasse between Sports Cabinet Secretary Amina Mohamed and FKF officials led by Nick Mwenwa. Away from football news, Ezekiel Tiri over the weekend emerged the champion of the 2021 Central Bank of Nigeria Governors Golf Competition after finishing as the overall best net winner of the one-day event held in Abuja. The champion, playing off handicap 18 and recording a gross score of 87, returned an overall best net of 69 to be crowned winner of the tournament. And that's it on Daybreak Africa Sports. I am Samson O'Malley in Abuja, Nigeria. It's back to you, James, in Washington.
Thank you, Samson. Have a good day. And that's it for this Monday, November 15th edition of Daybreak Africa. We thank you for starting your week with us. On behalf of the Daybreak Africa team, producer Nicole Beckford, reporters Peter Clotty and Ricky Stryak, as well as sports editor Samson O'Malley, along with all our engineers, I'm James Butte in Washington saying, have a great week.
Hello, I'm Douglas Impoga, host of VOA's Reporters Roundtable. Join us every Thursday as we discuss important African topics and events. I'll have a panel of African journalists and expert guests to discuss the topic at hand. We take a deeper look at important after-news topics. That's Reporters Roundtable every Thursday.